mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigari mu Rwanda, mu Burundi ni kuri metero 19 na metero 22. Tubutse ko mwasanga kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose. Ni ikiganiro muri isanga nk'uko mubyumvise, ikiganiro cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu wa buri cyumweru. Uyu munsi turaza kuganira ku kibazo cy'ubuhumyi. Ikaze mwese rero kuri radio yanyu. Ishami rya ONU ryita ku buzima WMS rivuga ko abantu byibura miliyari 2 na miliyoni 200 bafite ibibazo byo kureba hafi cyangwa se kureba kuri. Miliyari 1 byibura ni ukuvuga hafi cya kabiri cyabo bose bafite ubumuga bwo kutabona, bafite ubumuga bwashoboraga kwirindwa cyangwa se butari bwabasha kwitabwaho. OMS ivuga ko abenshi mu bantu bafite ibibazo byo kutabona cyangwa bahumye bafite hejuru y'imyaka 50 y'amavuko, ariko ko ibibazo byo kutabona bishobora kugirwa n'umuntu wari we wese ku myaka iyo ari yo yose. OMS navuga ko ibibazo byo kutabona ari umutwaro ukomeye mu bijyanye n'imari, ko ku kigereranyo bitwara ku mwaka miliyari 269 na miliyoni 400 z'amadolari y'Abanyamerika. Uyu munsi turaganira n'abantu bafite ubumuga bwo kutabona, baradusangiza ku buzima babayeho, ingorane bahura nazo nuko bazishakira umuti. Umutumirwa wacu mukuru ni Bwana Jean-Marie Vianney Mukeshimana, ni umuyobozi w'ikigo cyitwa MRCB, ni Masaka Resource Center for Blind, ni umuryango utabogamiye kuri leta, ni cyo umuryango utabogamiye kuri leta witwa RUB, bivuze Rwanda Union for the Blind, cyangwa se ni ikigo gisubiza mu buzima busanzwe abantu bafite ubumuga bwo kutabona. Ndaza rero kubaha akanya, ndamuha umwanya aze kubanza bibwire. Muri ikiganiro abari kumwe n'umwe mu barimu batanga amahugurwa muri iki kigo mu mirimo itandukanye, kugira ngo babashe kwifasha mbese bafashe abakigana kwirwanaho mu buzima batabereye sosiyete umutwaro. Reka rero ntabatindiye mbaze ku buhanga bw'ibyuma niba dufite Jean-Marie. Jean-Marie urahari, bambwiye ko uri ku murongo. Jean-Marie Vianney Mukeshimana, urahura komeye.
Muraho cyane.
Ndagushimiye cyane rero kuba witabiriye ikiganiro, ukaba ufashe umwanya wo kugira ngo uganire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika mu kanya nabo turaza kubaha umwanya bagire icyo babibariza. Mu gutangira nagira ngo ubanze wibwire abatwumva, nubwo nari nkuvuzeho gatoya mu kanya.
Murakoze cyane. Nk'uko bivuze, nitwa Mukeshimana Jean-Marie Vianney, nkaba ndi umuyobozi w'ikigo gisubiza mu buzima busanzwe abantu bafite ubumuga bwo kutabona, gikorera i Masaka mu murenge nyine wa Masaka.
Tubwire noneho ibijyanye n'iki kigo uyoboye. Icyo kigo cyatangiye ryari? Igitekerezo cyo kugishinga cyaje gite? Intego yari iyihe? Mutababarire, telefone igomba kuba icitse. Reka twongere tumushake hanyuma mu kanya bwo araza abaganirire. Nk'uko mwabyumvise hajemo akabazo ka telefone, ariko mu kanya buriya turamushaka tumubone. Tubibutse ko ari ikiganiro muri isanga ikiganiro cyerekeye ubuzima cya buri wa gatatu. Uyu munsi tukaba tuvuga ku bijyanye n'ubumuga cyangwa se ikibazo cy'ubuhumyi. Mu kanya rero turabaganirira, turaba turi kumwe n'abari abafite icyo kibazo ariko barimo kugerageza kwirwanaho ndetse barangije n'amahugurwa. Ubwo mu kanya gato yame mwihanganye amatelefoni nadukundira kuko bose barasa naho bari mu gice kimwe. Karere ka Masaka rero nkuko babwiye ko ariho baherereye, hashobora kuba harimo akabazo ka telefoni ariko mu kanya turaza kongera. Bambwiye ko Jean-Marie abonetse, bakoze abo turi kumwe batwihanganiye. Jean-Marie, nari nkubajije nti iki kigo uyoboye cyatangiye ryari, igitekerezo cyo kugishinga cyaje gite, intego yari iyihe?
Murakoze cyane. Iki kigo cyatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri kugira ngo gitangire, cyashinzwe bita Ubunyarwanda bw'abatabona, yitwa RUV cyangwa URA, akaba ari umuryango ukorera ubuvugizi abantu bafite ubumuga kutabona ndetse no kubateza imbere. Kugira ngo rero dushinge, twabanje gushinga amashyirahamwe tukajya tujya kuyasura, noneho twagerayo tugasanga abantu bacu bari mu giturage nta kintu na kimwe bazi gukora, ugasanga ni abantu birirwa bicaye mu rugo. Noneho turavuga tutese ko abandi batabona mu bindi bihugu bakora bakareteza imbere, ibyo twakora iki? Turareba rero turavuga tuti reka dushinge ikigo cya Masaka, hanyuma icyo kigo kizafashe abatabona bo mu gihugu hose kwinjira mu buzima busanzwe, kuko burya murabizi neza umuntu agira agaciro ari uko afite icyo akora. Ubwo rero nibwo ikigo cyashinzwe gishingwa n'uwo muryango wari ufite executive wawe witwaga Kanimba Donatira, hari nawe wari wagize icyo gitekerezo.
Ye, uwo nawe ni umwe mu bafite ubumuga bwo kutabona, nawe urabufite tubimenyeshe n'abatwumva muri uyu mwanya.
Ufite ubumuga bwo kutabona, ni nawe uyu munsi umuyobozi wacu nshingwabikorwa.
Ye, nuko mwatangiye mu bihumbi bibiri na kabiri. Ubwo se mu bihumbi bibiri mubabarire, hanyuma ubwo mumaze nko kugera ku bantu bangana iki? Waratubwiye ko mujya mu gihugu hose mushaka gufasha abantu bo mu cyane cyane bo mu byaro.
Tumaze kugera mu bantu bagera kuri 780, baje mu byiciro 25, akaba ari n'abantu nyine bagiye babibanye, kuko duhugura abantu bafite ubumuga bwo kutabona nk'uko nabivuze imbere, ariko bagiye bari mu byiciro bigiye binyuranye. Harimo abatarigeze bagera ku ishuri, harimo abagize ubumuga bari ku ishuri, harimo abagize ubumuga bari mu kazi. Abo bose baraza bakaza mu kigo tukabasubiza mu buzima busanzwe, hanyuma bagasubira mu magitivite bakoraga mbere batari bahuma.
Hari umwe mu barimu twifuje nawe kuganira nawe, ndibwira ko ari ku murongo wa telefone kugira ngo nawe atubwire ari muri abo bamwe mu bahugura. Mungu yiko medal uraho urakomeye.
Yego, muraho.
Ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Yee, murakoze cyane.
Ngushimiye nawe uyu mwanya uduhaye, nagira ngo ubanze nawe wibwira abatwumva mbere yuko utugezaho uburyo muhugura abaje babagana.
Nitwa Mwiko Medari, nkaba ndi umwarimu mu kigo cy'abatabona cya Masaka, hanyuma nkaba ntanga amahugurwa ku bantu bafite ubumuga bwo kutabona baza batugana muri iki kigo baturutse mu mpande z'igihugu zitandukanye.
Wareba niba uri hafi ya radiyo ukaba uyijimije cyangwa se ugabanyije kugira ngo amajwi ataza kwisubiramo, kuko twakumvaga bisa nkaho bigoranye, ariko twakumvise. Nuko uravuga ko uri umwe mu bahugura, nawe se uri umwe mu bafite ubumuga bwo kutabona?
Njyewe nta bumuga mfite. Nta bumuga mfite, ndareba.
Yego, uhugura abantu mu biki rero?
abantu batabona iyo baje batugana baturutse ahantu hatandukanye, ikintu cya mbere tubanza kubakorera ni ukubanza kubatoza ikintu twita mobilite, ari byo tugenekereje mu Kinyarwanda ari ubumenyi mu kwigenza. Kubera yuko bakorera ahantu hagiye hatandukanye, icyo nicyo tubanza kubakorera. Hanyuma muri icyo gihe barimo kwiga kwigenza no kumenya ikigo, kugira ngo nituba twinjiye mu gikorwa nyirizina bazabe bazi ahantu bakorera, imiterere yaho, mu rwego rwo kugira ngo bigire baze independent mu bikorwa bitandukanye, kugira ngo nibasubira iwabo kuko baba bamenyereye gukorerwa ibintu byose bazabashe nabo kugira ibyo bajya bikorera. Amahugurwa rero amara amezi atandatu, atatu yarangiye amezi atatu basubira iwabo, hanyuma bakamara ibyumweru bibiri bakongera bakagaruka bagakomeza bagasoza amezi atandatu. Icyo gihe cy'amezi atandatu cyose rero hari amasomo atandukanye bigira hano. Irya mbere nari mbabwiye ubumenyi mu kwigenza, bakiga gusoma no kwandika Braille, bakiga imirimo yo mu rugo ya buri munsi, harimo gufura imyenda yabo, guteka, gutera ipasi, kumenya uko bategura ifunguro, bagateka, bakariseriva, ibintu nk'ibyo bitandukanye muri iyo mirimo yo mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo nibagere iwabo nabo bazagira uruhare muri ibyo bikorwa. Hanyuma andi masomo tubaha isomo rya siporo, bakiga gukina imikino itandukanye, ndetse hakaba n'umukino wihariye bita goalball. Ni umukino w'abatabona bakina bakoresheje umupira urimo inzogera bakajya bawufata kugira ngo bakomeze nabo bakore siporo itandukanye. Umukino ni mpuzamahanga ku buryo bajya no mu marushanwa bagahatanira ibikombe. Hanyuma ku bijyanye n'andi masomo tuba ubuhinzi n'ubworozi, kubera yuko abenshi baba baturuka mu byaro baba bakora ibikorwa cyane cyane by'ubuhinzi n'ubworozi, hari ababa baravutse batabona, hari ababa barahumye basanzwe bareba bari muri ibyo bikorwa by'ubuhinzi, hanyuma bamara guhuma bakumva ko nta kindi kintu bazongera gushobora gukora, akaba ariyo myumvire bagira. Ndetse na bamwe mu miryango yabo bakumva ko koko umuntu utabona nyuma yo guhuma nta kindi kintu azabasha gukora, ariko iyo bahageze hano muri iki kigo babona yuko ibintu uburyo babifata gatari ko biri. Kuko muri rusange iyo turimo kubigisha ibijyanye n'ubuhinzi biba bigoranye mu ntangiriro, bitewe n'uko umuntu aba yaje nyine yumva ko ibyo bintu bidashoboka. Ndetse bamwe no mu miryango yabo cyangwa se n'abandi bumva ko hari bamwe babifata nk'ibikorwa by'ubushinyaguzi, bagiye guhingisha umuntu utabona. Ariko iyo bahageze tubereka uburyo imirima iteye, uburyo umuntu utabona yimenyereza ahantu ho gukorera, abanza kumenya ibyerekezo byaho, imiterere y'ahantu, ibimenyetso bihari bishobora kumufasha kugira ngo atayoba. Hanyuma mu guhinga iyo binjiye mu gikorwa nyirizina barimo kwiga baba bakeneye ibikoresho byihariye cyangwa se twavuga ngo bifatika. Nimba agiye kwiga gutera ibigori n'urugero, agomba kuba afite ibigori biterwa ku murongo, agomba rero kuba afite imetero ifatika ijya hagati y'umurongo n'undi byatera ikigori, n'ijya hagati y'ikigori n'ikindi, ku buryo akaba afite amakamba agenderaho
nkuko bareba no ashira kwikamba we akurikira iyo kamba akagenda afite igiti kiri hagati y'umurongo nundi agenda yimura mu myobo yacukuye ashyiramo agafumbire ashyiramo n'ibyo bigori yafata umurongo umwe yawurangiza akongera mu kwimura ikamba akongera agashyiraho cya kimenyetso kigaragaza yuko umurongo ukurikiyeho wa kabiri akayimura yamara kuyimura kuyishinga neza akongera akayikurikira gutyo agenda arangiza umurongo umwe afata undi kugeza igikorwa akirangije. Harani nabibaza bati mbese ubwo buhinzi yabagara gute ntiyabitema? Twigisha guhinga ku murongo ku buryo iyo agiye no kubagara abanza agafata umurongo wa mbere arimo kubagara akawusoza, yamara kuwusoza akongera akagarura undi, hanyuma abandi bakwibaza uburyo ashobora gutandukanya ibyatsi bibi n'ibindi bihingwa mu murima.
Yego,
ibyo byatsi bibi icya mbere hari ishusho icyatsi kiba kihariye kitahuje n'ikindi, hanyuma hakaba n'ibindi byiyumvira ashobora gukoresha igihe yumva hari icyatsi kijya kugira isano n'ikindi. Tumubwira ko ugomba gukoresha n'impumuro n'iki agafata nk'akababi k'icyatsi runaka yumva ashaka kwitiranya akaba yatwihumuriza kumva ko icyo cyatsi atari cyo, mu gihe kubitandukanya akabakabye atari yabasha kugira uburambe bwo kubitandukanya. Uko agenda akora rero niko uburambe bugenda burushaho kuza, hanyuma bikazagera igihe nawe abasha kumenya gukora icyo gikorwa. Nyuma mu bworozi naho
reka tuze kugenda tubijyamo cyane mu kanya. Ndumva ni akazi gakomeye kandi gafite akamaro rwose mukora. Reka tube twakiriye umwe mu bo mwigishije gatoya, bwo atubwireho gatoya hanyuma ubwo tuze kugaruka no kuri ibyo bijyanye n'ubworozi. Kabarinda Emmanuel, turi kumwe?
Yego, turi kumwe.
Uraho neza?
Uraho.
Nawe ngushimiye kuba wemeye kuganira n'Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Ikaze.
Nani murakoze kumwanya mwatanze.
Wowe uri nawe uri ufite ubumuga bwo kutabona, uri umwe mu bantu bamaze guhugurwa, mwarakoze kandi kwemera ko kuba muhagumye kugira ngo tuganire. Ni igitekerezo cyangwa se wowe wamenye ute ko iki kigo kibaho ko gishobora kugufasha?
Njyewe ubundi mara guhuma birabigoye kubera ko nahumye ndi mukuru. Nahumye nararangije kwiga amasomo asanzwe ari muri education system zisanzwe.
Muri primary cyangwa secondary?
Narangije kaminuza icyiciro cya gatatu masters.
Wari urangije masters nibwo wahumye? Byagiye biza buhoro buhoro cyangwa byagize gutya biraza byihuse?
Narwaye umutwe mu minsi itatu ngiye kwa muganga barambwira ngo nazamuye hypertension. Ubwo mpita mpumva.
Bihangane. Nuko umenye ute rero ko iki kigo kibaho ko gishobora kuba cyagufasha?
Ngo hari umuntu waje kunsura mu rugo w'umudogiteri ambwira ikigo cyitwa RUB gikorera ku Kinamba. Amaze kukimbwira nohereza y'umuntu arambwira ngo nzazane i Masaka kiza guhurira na n'umuntu twasenganaga wari uhafite umubyeyi muri batisimu uhakorera aranyobora. Uko njyayo nyine bampa amatariki yo gutangira nditegura, hanyuma njyayo.
Yego. None umaze guhugurwa mu biki? Umazeyo amezi angahe?
Atandatu. Ubu ni ukuvuga ngo yararenze kubera COVID yagiye ibyivangamo, hagiye habamo guhagarika. Ubwo twagombaga kuba twarangije mu kwa gatandatu, amasomo twashoje muri uku kwa munani turi kwitegura gutaha.
Umaze guhugurwa muri ibyo byose, Mungwi ko yari amaze kutubwira muri rusange ibintu muhugurwamo, ubwo ayo masomo yose mwarayafashe biriya yatubwiraga byo ku imirimo yo mu rugo, ubuhinzi, ubworozi n'ibindi, na biriya byo kubasha kumenya kwigenza, ibyo byose na mwarabyize
ibyo byose twarabyize ariko hari ibyiyongereyeho urumva hari ahantu twajya dufite ubumenyi butandukanye
yego
ubwo hari n'igihe bashaka icyo umuntu akeneye n'icyo bakadushakira abandi baterankunga badufasha muri icyo kintu kihutirwa ubwo urumva ko njyewe na bagenzi banjye hari abo twahageze turangiza kaminuza batwongereyeho andi masomo yo kwiga computer kubera ko uburyo bwo kubikoresha bwari bwatakaye nyine kubera amaso
yego
ubwo rero badushakira ikindi kigo nacyo kiraduhugura bivuga ngo twafataga amasaha iminsi imwe tukahiga tukiga amasaka indi tukayiga hariya Kicukiro muri Uwezo Youth Training Center ikindi kigo gifasha afite ubumuga bwo kutabona gukoresha computer izi zisanzwe
ah ok ntabwo ari computer ziriya zabata abafite ubumuga bwo kutabona
oya ni izi zisanzwe izafite ubumuga zizazabraye zo tuzigira hamwe muri masaka
ok wewe wari ukirangiza amasomo wari ukiri mu kaminuza ntabwo wari wagatangira akazi
oya nari nararangije naratangiye akazi
waratangiye akazi umugaru urimo gukora
nakumye nkakora ahubwo yego nakumye ndi mu kazi
ariko ntibaguhagaritse
ntabwo bampagaritse bakomeje kumfasha kwivuza mbere na mbere ubwo baramfasha bakomeza kumfasha bati kora ayo mahugurwa turebe umuntu yatakaje ubushobozi bwo kubona hari izindi ngingo ziba zikora turebe
yego ubwo wowe intego ni iyihe ni ukubasha gukomeza ku kazi kawe ni ugusubira gufasha n'abandi basigaye nko mu giturage batabona intego ufite ni iyihe wowe
intego mfite ndumva byose nabikora nabikora kubera ko ari ababona nshobora kubigisha amasomo narigishaga nkurikije ubumenyi bampaye
yego
ariko nkenewe no mu zindi support ku bantu ku bafite ubumuga kutabona nabwo ubwo twavugana n'ikigo kibifite mu nshingano zacyo hanyuma kigatanga kigampa umwanya
ni byiza wize ibiki mbese
ubundi nize za engineering mechanical engineering muri university noneho masters nkomeza nkazabwo na manje nakora ama training ya technical education nini nkora masters muri education
ubwo abandi tuvuge nk'abantu batazi iki kigo cyangwa se nk'umubyeyi ufite umwana ufite ibi bibazo cyangwa se nundi wagira ikibazo cyo guhuma akuze cyangwa se ari mutoya wamugira
inama
ki
inama ubundi ubuzima bwose butangwa n'Imana kandi ubuzima bw'umuntu bugaragara iyo umutima ugitera umuntu rero uhumeka wese ashobora gufashwa kwiyakira no kubaho nk'abandi muri sosiyete ababyeyi rero bafite abana bameze bafite ubumuga butandukanye harimo n'ububwacu bwo kutabona nabagira inama yo kubafasha kuba abantu kuko uko barushaho kubigiza inyuma bituma batiyakira bigatuma hari ibyo batageraho kubera kubura ababakira burya ntawuzuza ibintu byose cyane ko ubu hari n'abafite abadafite ubumuga kutabona dushobora kurusha gutanga umusaruro kandi bigaragara ko badafite ubumuga ndumva rero umubyeyi wese uwo ari we wese n'ababana n'abafite ubumuga babitaho by'umwihariko bakabatakazaho n'umwanya urenze n'uw'abadafite ubumuga kugira ngo nabe bashobore kuba babyaza umusaruro kandi bawutange kandi ikindi iyo ni indangagaciro umuntu ni umuntu ntareberwa mu ngingo areberwa kuba agihumeka
yego yakoze rwose kuri izo nama nziza kandi nk'uko natangiye mbivuga nuko na wemese bivuga ubumuga bushobora kuza igihe cyo cyose kandi ku muntu wari we wese abantu bakwiye gufashanya ntibona robanura yaba ari imyaka cyangwa se igitsina cyangwa abo tumaze kuvugana n'abagabo ariko hari n'abakobwa cyangwa se b'igitsina gore nabo bafite ubwo bumuga reka noneho twakire Sara uranyumva
abumva
uraho neza
uraho
ikaze ku ijwi rya Amerika nawe
urakoze cyane
wowe nawe wakwibwira abatwumva ukajya mu gihe cy'imyaka yihe umaze igihe kingana icyo ufite ubumuga muri make ya watubwira wabanza ukatwibwira
murakoze nitwa mukango nde Sara imyaka 32 nagize ikibazo cyo kutabona mfite imyaka 8 ubu ngubu ndi umunyeshuri hano mu kigo cy'abatabona cy'Imasaka
wamenye ute ko icyo kigo gishobora kugufasha
ukuntu nabimenye nari ndi mu mashyirahamwe hanyuma bagenda batwandika bandika abashaka kwiga nanjye ndiyandikisha ndaza ndika
nuko abumaze kurangiza rero ayo mezi atandatu y'amahugurwa wiyandikishije ubu ubibonye ute ubonye icyifuzo cyawe warafashe icyemezo cyiza
ubundi kwiga byangiriye umumaro ukurikije ukuntu uko nari ndi mu rugo nari nigunze ntanubwo nari nzi yuko umuntu utabona ashobora kwiga ariko nageze hano mpura na bagenzi banjye turishima dusangira ubuzima abarimu baratwigisha batwigisha amasomo atandukanye menya kwiyobora ariyo mobilite menya gusoma no kwandika braille menya guhinga menya guteka menya imirimo yose ubu ngubu nta kibazo mfite ngiye gusubira mu buzima busanzwe ngende nzajya mpora nabyo mbizirikana mpora mbikora nta kibazo mfite ntabwo nzasubira mu bwigunge
yego nawe urakoze Sara utubwiye ko wahumye ufite imyaka 8 wabashije gukomeza kwiga mu mashuri abanza warahagaritse ubuzima wagize muri icyo gihe bwari bumeze gute
ubundi ntabwo nabashije gukomeza nari ngeze mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza hanyuma ndahagarika nyine kuko nari ngize ikibazo cyo kutabona
ubwo
ntabwo nabashije kumenya
yego
ko hari ayandi mashuri nagumye mu rugo
wagumye mu rugo hanyuma ubwo wafatwaga gute mu muryango mu baturanyi byari bimeze gute
nyine mu muryango ntabwo baba bakwiyumvamo umuntu utabona ntabwo abafashwe neza muri sosiyete baramwinuba n'ubu ngubu bakava gukora bagasanga uricaye icyo kikaba ari ikibazo ugahora wigunze utagera aho abandi bari keretse nyine kugera mu ishyirahamwe ariko ubundi ntabwo nabashaga kugera aho abandi bari nahoraga numva yuko umuntu utabona atari umuntu nk'abandi mu by'ukuri iki kigo cyaramfashije cyane
birashimishije ko wamaze gusobanukirwa kandi ko ufite aho uvuye naho ushaka kwigeza iyo shyirahamwe uvuga ryari ishyirahamwe ry'abantu bamugaye cyangwa ni ishyirahamwe risanzwe rikora ibindi bintu bisanzwe bitandukanye
ni ishyirahamwe ry'abafite ubumuga bwo kutabona
ni ukuvuga ko hari abo wasize iwanyu tuvuge nabo batazi bakeneye ubufasha bw'iki kigo nawe kimaze kuguhugura cyangwa
barahuguye hari abandi nasizeyo ubundi iki kigo buri mezi atandatu cyakira abanyeshuri nabo ntibagirirwa umugisha babonye nanjye hari aho nigejeje bizabashishikariza kwiga
iyo ni imwe mu ntego ufite umaze gusubirayo nabo uzabashishikariza kwiga ubwo ube hafi hanyuma ubwo turakomeza tuganire Reka nibutse abakurikira radio Ijwi rya Amerika ko tuvugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, akaba ari ikiganiro muri isanga. Ikiganiro cyo kwa gatatu kikaba kibanda ku bijyanye n'ubuzima. Uyu munsi tukaba tuvuga ku bijyanye no ku ubumuga bwo kutabona. Nagira ngo mbibutse kandi ko telefoni zifunguye, uwashaka kugira igitekerezo, inama, ikibazo abaza abo turi kumwe muri uyu mwanya, ya duhamagara rwose, ya duha nomero ze tukamuha umwanya. Turi kumwe na Bwana Jean Marie Vianney Mukeshimana, turi kumwe na Mungu Yikomedari, na bamwe mu banyeshuri amaze guhugurwa mu kigo Jean Marie ayoboye na Medari yigishamo. Tuvuganye mu kanya na Kabarinda Emmanueli, tuvuganye na Sara, turaza kuvugana n'abandi banyeshuri. Ariko namwe ufite akanya, ufite ikibazo yifuza kubaza cyangwa se igitekerezo, inama, twamuha umwanya akaza nawe mu kiganiro. Ni radio yanyu ibaha ijambo kandi yumva n'ibitekerezo byanyu. Mwari mwadusabye ko twavuga ku bijyanye n'ibibazo byo kutabona. Tuzabashakira n'abaganga b'inzobere, impuguke mu bintu bitandukanye bijyanye n'amaso n'ubuvuzi bw'amaso, hanyuma nabo baze babasobanurire. Uyu munsi ariko turaganira ku bijyanye n'ubumuga bwo kutabona, tuvugana n'abafite icyo kibazo ndetse n'ababafasha kukishakira umuti. Reka twongere twakire umuyobozi w'ikigo gifasha abantu gusubira mu buzima busanzwe, Jean Marie Vianney Mukeshimana. Muracyanyumva?
Turakumva.
Yee, tumaze kuvuga kuri byinshi bijyanye n'uburyo abantu bahugurwa, uburyo mubafasha kugira ngo babashe kwirwanaho. Nawe uri umwe mu bantu bafite ubumuga bwo kutabona. Icya mbere mwavuze ko hari gufasha umuntu mumuha ubumenyi bwo kwigenza, kumenya kugenda. Hari abantu bafite ubumuga bwo kutabona tubona hanze aha, bafite agakoni. Karya agakoni gakora gute? Niko mugerageza kubaha niyo bagiye mu giturage? Mwadusobanurira muri make.
Murakoze cyane. Kariya gakoni bakita white cane cyangwa se cane blanche mu Gifaransa, cyangwa se inkoni yera mu Kinyarwanda. Iriya nkoni ni cyo kimenyetso cy'umuntu utabona ku rwego rw'isi, akaba irizihizwa ku rwego rwa ONU itariki 15 z'ukwezi kwa cumi. Natwe rero mu Rwanda turayizihiza, ariko ni n'uburyo bwo gukora ubuvugizi. Rero iriya nkoni uko tuzi niba warayibonye,
yego,
ifite uko iteye, ikoze mu cyuma cya aluminiyumu, ikaba ari umweru. Akazi kayo akaba ari ugufasha umuntu utabona kuba yashobora kwigenza, ntahure n'imbogamizi mu muhanda cyangwa se n'ahandi hantu hose yabera, mbere yo kugera kuri iyo mbogamizi ibona n'ibanga kugeraho. Rero yiga gukoreshwa, yiga gukoreshwa. Ntabwo wayifata ngo uyihereze umuntu utari wabigisha kuyikoresha. Nuko nabonye akenshi mu gitura gisanga babihereza abantu batabanje kuzibigisha, ariko twe hano mu kigo muri ayo mezi atandatu tuba dufitemo igisomo ryo kumwigisha gukoresha iyo nkoni, kugira ngo itazamubera igisitaza, ahubwo izamubere nyine urukingo rumufasha kugenda mu nzira. Iyo arangije rero kwiga, iyo dufite ubushobozi zihari, uwo duhaye seritifika tumuha n'iyo nkoni kugira ngo azabashe kujya kuyikoresha mu giturage iwabo. Iyo tutayibonye nyine birumvikana niko ubushobozi buba bumeze, tumwigisha kuyikoresha, hanyuma akagenda akajya kwikorera ubuvugizi, cyane cyane mu nzego z'ibanze basigaye bazibahereza, hanyuma bakayimuhereza azi kuyikoresha. Turacyafite imbogamizi nyine, wenda turaza kuzivugaho. Izo nkoni nice pe hazo ku buryo utakwizeza umuntu wese uje mu kigo kwiga ko yayibona. Ariko byari ngombwa umuntu utabona n'iriya nkoni ntibakagombye gusigana, kuko niwo muhide wiwe wa mbere.
nukuvuga ko kugeza ubu abo hari abaza bakahava batabashije kubona irya nkoni
birashoboka hari igiciro byagiye bihava bitabona izo nkoni ariko rero ibyo ngibyo iriya ni inkoni isaza kugira ngo bazongere kubona izina by'ibi kibazo rero hari igiciro byagiye bigenda bitabibonye
wari uvuze gatoya ngo nk'abantu bazihabwa ni igikorwa cyiza guha umuntu iyo nkoni kubera ko namwe nk'uko mubivuga irakenewe ariko abo bazitanga bakaziha abantu batabanjije kubasobanurira ni bande ziboneka gute umuntu yayikura hehe ziragurwa muri farumasi ziboneka hehe bigenda gute
inkoni ubwo twagiye mu gishari igihe hari ibitaro by'amaso biri ahantu Kamonyi hari igihe ugerayo ifite ubushobozi ukayigura ariko ku kibazo warumbagije kubazifata batazi kuzikoresha inzego z'ibanze nakubwiye ko inzego z'ibanze zisigaye zitanga izo nkoni rero usanga iyo babonye inkoni kuzitanga bazihereza abatabona batuye mu mirenge y'iwabo batitaye kubaza ngo ese barize kuyikoresha abo ngabo rero nibo usanga rimwe na rimwe ayifite mu nzira yibwira ko ari protection ariko ishobora no kumuteza ibindi byago ariko yaje hano mu kigo ayifite nyine tumwigishiriza ku nkoni yo kumwigishiriza ku zacu yajya gutaha tukamuhereza yayindi yiwe agataha azi kuyikoresha ubwo rero nanashishikariza kubatanga izo nkoni kujya bababaza niba bazi kuzikoresha basanga batazi kuzikoresha bakabarangira ikigo cya Masaka cyangwa se natwe bakaba baduhamagara ushobora kugenda ku murenge runaka ugatanga iyo training niyo byaba ari ku buntu ukagenda ariko umuntu agafata igikoresho azi no kugikoresha
none se Jamari nk'ubwo umuntu yifuza kubageraho yabigenza ate
dufite kutugeraho birumvikana nakubwira wenda abanyeshuri dufata aho tubakura umwaganiriye mu kanya yatubwira ko yavuye mu mashyirahamwe RUB wa muryango nakubwiye washinze iki kigo cya Masaka ufite no mu nshingano gushinga amashyirahamwe ayo mashyirahamwe abantu bafata ni abantu nyine bo mu giturage n'izo nkoni basaza igiti iyo rero bageze mu mashyirahamwe nibwo baza muri iki kigo bakaza kwiga abandi bandi tubona kubarangirwa n'ibitaro bivura amaso mu Rwanda kuko iyo nicyo ntakubwiye ni uko iki ni cyo kigo cyonyine mu gihugu gikora rehabilitasiyo ku bantu bafite umwuga wo kutabona ibitaro rero iyo bikuvuye niba ari ijisho bikarivura ububabare wari ufite bukarangira cyangwa se bakanabikuramo ikiba gisigaye ni rehabilitasiyo bakurangira kuri iki kigo cya Masaka ukaza tugakora rehabilitasiyo abandi tubona narahuguye muri iki kigo bakabona ibyiza bibera hano akava hano ari umuntu wabaye independent noneho yataha akajya gushakisha bagenzi be nabo bakaza guhugurwa ariko nyine babamotivete igituma babamotive ni ukubera abavuye hano mu kigo ku bushobozi bagaragaza iyo bageze muri sosiyete nyarwanda
n'uburyo bakirwa
birumvikana ubundi ikintu bita uburenganzira ni itegeko iyo batabuguhaye uzi kubuharanira irangira ububonye umuntu rero uva muri iki kigo aba azi guharanira uburenganzira bwiwe
yego ni byiza cyane yereka
ntakibice nongeraho
yego
ibyo diregiteri yari amaze kuvuga iyi nkoni ifite undi mwihariko kubera ko nk'hano mu Rwanda inzego zishinzwe umutekano zishishikariza abashoferi b'ibinyabiziga kubimenya iyo nkoni kugira ngo batazahutaza abafite ubumuga bwo kutabona mu muhanda kuko nayo ni imbogamizi bagomba kugenda mu mihanda bahura n'imodoka na za moto ubwo nabyo barabyigisha ku buryo umuntu ajya mu modoka yahura n'umuntu ufite inkoni akaba yamugendera yitonze kuko birashoboka ko ashobora kuba atumva atanabona
yego
ubwo urukumva iyo afite ubumuga buhuriranye gutyo ashobora kujya mu muhanda ntiyumve imodoka ariko bo bakamubona ubwo bagategereza ko yatambuka byaba ngombwa akaba yanahagarara uri ku kinyabiziga akamwambutsa agakomeza inzira uwo ni uwundi mwihariko iyi nkoni n'ubundi
yego rwose ifite akamaro kanini Reka mu gihe dutegereje n'abandi bakunze ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo babaza cyangwa se gutanga umusanzu muri kiganiro, tube dusubije ijambo ku murongo wa telefone hari uwo bambwiye wifuza kugira icyo avuga. Aniseti, turi kumwe?
Yego, turi kumwe.
Ye, urahagana he?
Muri komine Mugamba iri mu ntara ya Bururi.
Yego, ufite igitekerezo cyangwa ikibazo? Yego, wongera ijwi. Banzuzimye radio ariko cyangwa uyigabanye kuko ntago tukumva ne. Ye, ngaho komeza.
Kibazo era uruhumyo rw'umuntu cyane cyane ku bantu bafite abatama n'abatamakazi bareza imyaka irenga 60. Ariko ubu urarubona no ku bantu bakiri basenze imiyabaga. None ubwo ruhumyo barutegwa ni ruva ku kate kigwa giheruka gukogwa n'ikigo kigezwa kurwanya diyabete mu Burundi. Diyabete ibintu bitera uruhumyo no ku bantu barenga 62 ku ijana abaye diyabete bari hagati y'imyaka 45 na 65 94 ku ijana twasanze icyo kigo kigenewe kurwanya diyabete mu Burundi cyasanze bafite hamwe n'ingorane zo kubona neza. None ubwo ruhumyi nta zindi ndwara zoba zihatari
ye. Urakoze Aniseti, nk'uko bivuga koko nibyo, diyabete ni imwe mu ndwara zitera ubuhumyi. Ubwo nk'uko nabivugaga tuzatumira inzobere mu bijyanye no buvuzi bw'amaso, hanyuma badusobanurire ibintu bitandukanye ku bitera ubuhumyi cyangwa se n'uburyo umuntu yakwivuza, uko umuntu yakwifata. Ubu nagira ngo tuvuge cyane ku bijyanye n'imibereho n'uburyo abantu bafite ibibazo by'ubuhumyi bafashwa, hanyuma ubwo icyo kiganiro tuzakigeraho ubutaha. Ariko reka mpa ijambo abo turi kumwe, niba hari icyo bashobora kongeraho ku cyo wari uvuze ubwo bakubwira. Jean Marie, hari icyo wabwira Aniseti?
Mbo icyo namubwira, diyabete ni imwe mu ndwara zituma cyangwa se zitera ubuhumyi. Ariko si nayo yonyine, hari izindi nyinshi cyane. Nubwo yagize izo porosadaje sinzi ubushakashatsi yakoze ubwo ari bwo, ariko igihari ni uko ubuhumyi buturuka impande nyinshi, haba ku burwayi. Icyo ni cyo urimo, ndetse n'abafite HIV nabo bagira icyo kibazo. Yewe, hari n'abarwara ntibivuze bari buzakire, ugasanga birangiye nabo bagize ikibazo cyo guhuma. Rero njye icyo nabwira umuvandimwe nk'uko baze kubimubwira, twe ntabwo twakora ubusesenguzi ku byerekeye kiganga, yazatumira abaganga bakazadufasha, kuko ibitera ubuntu ni byinshi cyane.
Yego, reka noneho ubwo mpa umwanya Munguyiko, wari wadusobanuriye mu buryo burambuye ibijyanye n'uburyo mutanga amahugurwa, wari ugiye kuvuga ibijyanye n'ubworozi. Nagira ngo noneho ngo umwanya udusobanurireho gakeya, udusobanurire uko ubuhinzi amahugurwa akorwa ku murongo, uburyo umuntu yifashisha, yaba ari ukwihumuriza, gukora ku gihingwa. Noneho ibijyanye n'ubworozi byo bikorwa gute, ko n'amatungo ubwayo numva ari ibintu bitoroshye, ku itungo naryo rishobora kwiruka kandi utabasha kuribana ngo urifate, aho mubigenza gute?
Urakoze. Tubashishikariza korora bya kijyambere, kubera yuko yoroye kijyambere ugomba kuba ufite ikiraro itungo ribamo, hanyuma ukarisangishamo ubwatsi, amazi n'ibindi ikenerwa n'itungo mu buzima bwaryo bwa buri munsi. Hanyuma ku bijyanye no kwita ku itungo nk'uko twabivuze mu buhinzi, amatungo hari ubwatsi yahirirwa. Icyo gihe iyo turimo kubigisha ibijyanye n'ubworozi, tubigisha uburyo ubwatsi buterwa, bugira nimba ari urubingo bakarutera, bakamenya aho umurima w'urubingo uri. Iyo yamajije kumenya mobilite akigenza akagerayo, ni ibintu bisaba kumuha imyitozo ihagije kugira ngo ahamenye, kuko aba ariho azakorera igihe kirekire, icyo gice akaba kizi. Ku bijyanye rero no kujya kwahirira itungo, mwereka uburyo aryahirira, nimba ari urubingo rumajije kwera ukamubwira urubingo rweze, ikigero ruba rugezemo, akagenda akarutema agahambira umutwaro. Itungo ukamwigisha ukuntu rigomba kuba rifite icyo ririramo n'icyo rinyweramo, akamenya kubitandukanya, yaharigeza ubwatsi akamenya aho ari butunganyirize, akamwigisha uburyo ari bucagaguremo neza uduce dutoya, kubera ko turacyari mu gihugu kitari cyatera imbere cyane, abenshi turacyakora mu buryo bwa gakondo. Icyo gihe rero umwigisha ukuntu afata ubwatsi akabutemagurira inka, agashaka ikintu gifite isuku akabushyiramo, akagenda agashyira muri manjwari, ubwo ni uburiro bw'inka. Hanyuma inka cyangwa se ihene cyangwa n'irindi tungo rikarya. Ariko ibyo byose tuvuga bakora, hari imirimo imwe n'imwe ibisaba amaso. Iyo mirimo isaba kuba umuntu areba, abo mu muryango tumushishikariza ko azafatanya n'abandi mu muryango, kugira ngo ibyo atabasha kurebesha amaso nabo bajye bareba, hanyuma bose bunganirane mu muryango. Ibyo rero bikagira umumaro ku muntu ufite ubumuga bwo kutabona, kubera yuko iyo ari mu rugo akora afatanya n'abandi. Nk'iryo tungo, hari igihe aba afite itungo rye. Iyo babonye nko mu Rwanda hari gahunda ya gira inka munyarwanda, hari abantu benshi bafite ubumuga bamajije guhabwa ayo matungo, kubera ko bagaragaje nimba yari afite ihene gusa mu rugo, bakabona arimo kujya kuyahirira, inzego z'ibanze zikabona arabishoboye. Hanyuma ya myumvire yuko umuntu ufite ubumuga wo kutabona bamuhaye itungo atashobora kuryitaho, ikaba ikagenda icika gutyo, noneho nawe bakamutekerezaho, ugasanga ya gahunda ya gira inka munyarwanda nawe bamuhaye inka arayahiriye, yiteje imbere muri ubwo buryo, kubera ko nyine yize yahuguwe, atacyicara mu rugo ategereje ko imirimo yose ikorwa n'abo mu rugo. Bityo bikamugirira akamaro, akazabona amafaranga, akazabona ayo mata aturutse kuri iyo nka, ndetse akaba yagera n'ibindi bikorwa akora bishamikiye kuri ubwo bworozi, kubera ko yahawe ayo mahugurwa ndetse yahinduye n'umuryango rusange abamo aturanye nawo, bitewe n'imirimo n'ibikorwa akora muri ibyo bikorwa by'ubworozi.
Yego, birumvikana ko n'umuryango utazuyaza mu kumufasha, kandi babona atangiye kwirwanaho, atangiye kuwufasha nawo atari wo umutunze nk'uko byari bisanzwe. Reka tusubire ku murongo wa telefone twakira Emile. Emile, uranyumva?
Ndabumva mbwasi, ndabumva neza, sinzi ko ari birehe.
Urahagana hehe?
Ndi Bujumbura.
Ariko ndumva urimo kutwumva. Mu mujyi wa Bujumbura, wifuzaga gutanga igitekerezo cyangwa kubaza?
Je nabaza.
Yego.
Mwasubiremo neza, ntuzeye sije uko umuntu akaragusa mwumvise neza, kugira ntange igitekerezo cyanjye kimeze neza.
Twa turimo kuvuga ku bijyanye n'ubuhumyi, abafite ibibazo by'ubuhumyi, hari n'ikigo kibafasha kugira ngo babashe gusubira mu buzima busanzwe, babigisha imyuga itandukanye. Ndibwira ko ubwo ugomba kuba utadukurikiye kuva dutangira.
Ego, nabyumvise. Ibyo nanjye ikibazo cyanjye akabazo kanje no baza nti abantu nkabo barafise ibigo bibitaho muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari ibitubamo inyimba ibyo bigo bihari nkabaza nti mubona inyimba hariho ababirongo sinzi ko mwobamo basise cyamubabaza mubona bafise ibikorwa bimaze gushira ko bimeze gute cyakabazo kanje kameze nk'uko hama akandi kabazo ka nyuma nkaca mbaza nti none abamaze gufashwa n'ibyo bigo bobo bamaze kubona umusanzu canke ihangiro babona bamaze gushika ko bona nabo bahumye ari ikintu bimaze kubungura akabazo kandi kakaba ni nkako birakoze
ngiye kurakoze Emile birumvikana ko ikiganiro utagikurikiye ko wavuga ko utatwumva neza turabizi ko mu Burundi hari ikibazo cyo kudukurikira ariko bwo reka muri make yampe umuyobozi w'ikigo kirahari n'ibigo birahari bifasha abafite ubumuga bwo kutabona reka muhe agusubize muri make cyane hanyuma ubwo dukomeze ikiganiro Jamari
umuvandimwe wo mu Rundi
yego
namubwiye ko wa mugari ntabwo yakurikiye ntangira navuze ko ikindi kigo mu gihugu gisubiza mu buzima busanzwe batabona mu Rwanda nicyo cyonyine kiri mu gihugu ibyo gikora byo ni byinshi twavuze kare ko duhugura hano duhugura abatabona abatarigeze bagera ku ishuri bagasubira mu buzima busanzwe iwabo mu ngo bakajya guhinga bakajya korora bakajya gukora ya mirimo yose babigisha abandi bakiri mu kigero cyo kwiga bakajya mu ishuri yaba primeri niba yarangiye ari muri primeri agakomeza primeri niba yarangiye ari muri segonderi agakomeza segonderi ko tubahereza ubwo bushobozi yaba yarangiye ari muri universite nabwo akakigenda agakomeza universite barahari wenda ari niwo muri buze kuza kuvugana uwahumye ari muri universite atari yarangiza noneho hari n'abahumye bari mu kazi nabo wumvise ko tubafasha bagasubira mu kazi mu buryo busanzwe igihari ni kimwe ni ukwakira ibikubayeho igihe cyose utari wakira ibikubayeho nta kintu na kimwe ushobora gukora ngo gishoboke na rehabilitation dukora kugira ngo gishoboke ni uko abagera aha ngaha babanza gufashwa kwakira bakumva ko ubuzima barimo badapfuye bagomba gukomeza bakazabaho indi myaka bakagombye kuzabaho n'ubundi bareba uwo muvandimwe rero nagira ngo mubwire ko abatabona uretse urugingo rumwe ruba rugiye izindi ngingo zisigara zikora kandi zigakora neza dufite n'ubuhamya ko abari mu kazi n'ubundi ibibarangaza biba ari bikeya bagakora neza kuruta n'abafite amaso yombi murakoze cyane
urakoze rwose uramusobanuriye bihagije ndumva ubwo ni tugira amahirwe bazabasha kongera kutwumva neza mu Burundi ku buryo atagira ingorane zo gukurikira ibiganiro bitandukanye tukomeje rero kuganira kuri Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no Kinyarwanda nibutsa batwumva ko mutwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kandi ko ibiganiro byacu mwabisanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. uyu munsi turaganira ku bibazo bijyanye n'ibibazo byo kutabona tukaba turimo kuganira n'umuyobozi w'ikigo gifasha abamugaye hanyuma turi kumwe na bamwe mu babonye ubufasha bw'icyo kigo ndetse n'umwe mu bahigisha muri uyu mwanya mu bahawe amahugurwa turi kumwe na Ndutiye Ibrahim ndatuje na mbabarire ndatuje Ibrahim Abraham yego nagira ngo nguha akanya nawe ugire icyo ubwira abatwumva wabanza kutwibwira hanyuma ukatubwira n'icyo wumva iyo amahugurwa wumva maze kubona wumva gufitiye akamaro rwose azahindura ubuzima bwawe nusubira iwanyu
murakoze nitwa ndasuje Aburahamu nange nafite umwe ko kutabona nokore ano magurwa maze amezi atandatu kwa kino kigo cy'amasaka twagira ubumenyi bwinshi nk'ubu navuye muhira natazi ijyana icyaricyo natazi ukuntu bandika burayi batabona kandi ndi muhira natiyakira ariko ari burayi bimwe na bimwe ngiye mbizi kandi ikindi cyo kwigenza nabwo ushobora kwijyana nk'ahantu nagenda nk'isaha natembye bitewe no kuba nyishije mu mbiri yo kwijyana ikindi namenye ubumenyi bwo kubana n'abantu bose mu mahoro kandi ibyo bintu nibyo namenye ni byinshi cyane kandi namenye uburyo ki umuntu agomba kwihangira umurimo abonye iterambere Imana imugire neza akabona iterambere nk'urugero ugahinga imboga ku kikoni ukazihinga ku murongo nk'urugero cyangwa ugahinga nk'ahantu ibigori babiteye ku murongo neza ukamenya no kujya kubibagarira waba ufite nene ukamenya kuyorora ikindi nahibwiye ni ubumenyi budasanzwe ntabwo nari nzi ko umuntu atabona akantu kaburaye ariko narabigerageje nubwo nabona ngo na bimwe birakunze biremeye ni ukuri n'amahugurwa nahagira ubumenyi bwinshi nariyakiriye ubu ngiye gusubira mu buzima busanzwe ariko nshishikariza abandi ko hano ari ubumenyi nuko nyiri iwacu mu cyaro nari naraheze mu butamenya ntabwo nari nzwi ariko banyitse najyaga nko kuvoma bakambwira ngo ijerekani urayimena najya nko guhata ikirayi ati icyo kirayi ntabwo urakinozura bw'icyondo najya nko koza isafuriya mu kimo cyo koza ibyombo bakambwira ati iyo safuriya ntabwo urayishobora nafata isahani ngiye kuyoza bakambwira ngo isahani urayimena ariko ubu ngubu hari ibyo mbasha gukora hari ibyo mbasha kumenya nubwo mba natari kubireba ariko hari ubumenyi batwigishije bwinshi ubu makuye mfasha ubumenyi nyinshi kandi makuye no kugira ngo dushyire hamwe twifatanye dushyire hamwe turebe ibintu byabyara ibibazo kugira ngo bibyare ibibazo bibyare igisubizo twize yuko nta muntu ugomba kuremera mugenzi we ngo amubere ikibazo kandi atabona nk'ubungubu nize kwisangana mugenzi wanjye y'abatareba akanyuraho yansitaraho simugweho yango yansitaraho namubwira ati tambuka ntabwo ari ku bushake ahubwo namwereka inzira nkihangana nitugirana amahane nk'abantu b'abanyeshuri rero nakuye ubumenyi budasanzwe nawe ngiye kugenda rumwe mu byo nize nkashyira mu bikorwa
rwose ndumva ari ikintu cyiza uhungukiye ndagushimiye cyane Aburahamu reka ijambo rya nyuma ndihe uwanziga Joy Betty nawe umaze kugira amahugurwa Joy ndumva ndabona kanya karimo kutujyana Joy uranyumva Joy turi kumwe Joy ko numva atanyumva kandi ku murongo wa telefone bari bambwiye ko hari ubanza telefoni yicitse reka iryo jambo ryihere umukuru w'ikigo Jean-Marie Mukeshimana amasogonda makeya ugire icyo wavuga twanzura
yakoze cyane icyo navuga twanzura icya mbere ni ugusaba abatabona bari mu gihugu kuza bagahugurwa kugira ngo babashe kwiteza imbere icyo ni kimwe ariko mu kwanzura nagira ngo babwire ko tugira n'imbogamizi dufite ikibazo cy'umubare w'abakenera guhugurwa ariko tudafitiye ubushobozi bwo guhugura ikindi dufite ikibazo cy'uko hano abantu bahiga baraza bakiga imyuga umusore baraza bakakorerwa rehabilitasiyo bamara gukorerwa rehabilitasiyo bakifuza kwiga indi myuga ugasanga nabyo bitubereye imbogamizi nk'uko nabivuze haruguru ikibazo cy'inkoni nacyo kiratugora ndetse n'ibindi bikoresho by'abantu bafite umuntu utabona cyane cyane ko iri kuzebraye yakagombye gutaha ayituye
yereko bwo
reka yanarangiza n'amahugurwa
mumbabarire
yana yehoni
yego mumbabarire ndabona igihe kitujyanye ariko ubwo ibibazo birahari ababishobora kubafasha bazabafashe ndabashimiye mwese kwa mwagize uhare muri kiganiro nshimira nabafashije kukibagezaho mwese mwese tubifurije ubuzima buzira umuze.